Let's get it.
Tukaya Dallas, hatuwezi simamisha kwa shima, tunamwaga tukisonga.